to a lua tolu se fulu male lima sui o le ofisa o le konsula male ambasa o Rusia ua whaatonu ina e le whainga maloa Barack Obama i Amerika ina ia tu ua Amerika i leisi pe i te tonu mai o leisi fitu se fulu male lua i tu la. O le whaai unga na whaia e le peresetene ona o tu ua inga o le awai o Rusia i le whaatosina mo Donald Trump i whainga palota mo le tofi peresetene o Amerika i le masina o novemba o le tausanga na tene i. Na saa unua se sui o le whale paepae po se sui o le whainga malo i Amerika, Eric Schultz, o le winga le whaatununga le peresetene, o le ato e sea umai pui puinga po o diplomatic immunity mo i lato umanei sui e to otolu se fulu male lima o le ofisa konisula male ofisa ampasa o Rusia.
Well, all their credentials will be revoked, so they won't be able to... They'll have no protections here. They'll have no diplomatic immunity here. They will be persona non grata, so they will have to leave the country.
Eric Schultz says we are finger malo Barack Obama. Olo fa awa wonate ena Rusia lo lato a wai ile fa tosina mo Donald Trump I finger palota na sa unua se suisi so upo le finger malo po le Kremlin ni Rusia Dmitry Peskov ole autu le fa tonunga Barack Obama. Ina ia atili fa amanu ali ai le vao atunu ue lua, ae olo otoe tolu vai aso ototoe, ona suia leo le tofi paanemia, ia Donald Trump.
We consider these sanctions to be groundless and a violation of international law. We dismiss all of the baseless allegations that have been made against Russia. From our point of view, these sanctions illustrate the unpredictable and aggressive nature of the Obama administration's foreign policy. We think there are two goals behind this decision taken by the administration, which is leaving office in 3 weeks. The first is to harm the already strained relationship between Moscow and Washington, and the second is to obstruct the foreign policy plans of the incoming Trump administration.
Le whaaliliwina o se saunoanga a le suito upo le whainga malo po le Kremlin ni Rusia, Dmitry Peskov. I sana whaamatalanga mai Hawaii o lo whai malo lo ngai le peresetene Barack Obama na ia saunoa e le na o le whaate e ino suio ofisa konisulo Rusia le whaasalanga ae o le ao fiai ma nisi fuafuanga e le whaailoa mai e le taiminei. E le imanino mai se tali e le peresetene filifilia Donald Trump aina ona ia ta ua tatau na mata i tū wisi ma ta upu, e sili atu ona o ngā mōle manuia o Amerika. O tu ua inga Rusia, e a fua mai i le wha o ngā ina o le upenga ta wha ilangi po le upenga fiso o ta inga le internet, i awala tau wha asese e tū le yai le campaign of Donald Trump.